Come on, come on.
Masna Washington Church.
Holy.
Holy beats.
Washington.
Yeah, naho hasi cyane. Kora neza wigendere. Ndeka nigumira aho ngaho. Gira neza, gira neza. Abakunaniza ubihorere. Tubyongere ukuramba n'ukuramuka dushimire tugwe neza abatwanga tubasabire abisi bo bazadushaka batubure ibisi irashaje kandi ari twe tubikora abatoya barashonje banarara mu bukonje wahora n'iki ko atari bo babyitera tuba turwana no kubaha iteka ariko bikanga izi ntambara duhoramo ku mafaranga sinkiburaye n'ubwo bwose uyu munsi ntacuranga gusa sindyama sinahabera umwasama mama yanoje ko umugabo ari uwihahira gusa njya mbona rimwe babishwanira abafite ingufu bakabitsindira mu madarubindi yanjye mba nirebera ubu barwaye imitima bahora kwa gasasira iyi nzira tunyuramo bavandimwe ndetse naho tugana ntawuhazi ukugeze hafi inyota umuha amazi imana yonyine ntibizi naho hasi cyane kora neza wigendere ndeka nigumira aho ngaho gira neza gira neza abakunaniza ubihorere imana n'ibizi nutera imbere bazakurwanya barya wabwiye ibyawe bakumvira ubusa ngo reka reka amafaranga yarabuze waje wizeye umusaza babigize urwenya ni kubona urungano rwirukira Kenya Dara na Kampala ntaho kurara bashaka amafaranga bafite ubuhanga kuri diri nyayo banahasiga agahanga nta musore ukunda gusebera iyo avuka icyo ari cyo cyose yagikora yanahera umwuka nyuma y'ibyo byose abavandimwe bamwanga bamujugunyira inyamaswa nazo zimwanga iyi nzira tunyuramo bavandimwe ndetse naho tugana ntawuhazi ukugeze hafi inyota umuha amazi imana yonyine ntibizi nyir'ubugingo uturangire ikigeni uduhe guca bugufi no gukora igikwiye ndindira banjye nkingira abanyanga mpaka igihe uzabadukiza batakiyomba iyi nzira tunyuramo bavandimwe ndetse naho tugana ntawuhazi ukugeze hafi inyota umuha amazi imana yonyine ntibizi.